Morning, Uncle T. Go rona ha ona peace o rata go ladisa gofo. Anyway, taba ye na Winnie Mandela na santse a phela. Senzo Mei wa santse na phela ne. Imagine traveling from the Val to Kimberley. O feta Potchefstroom, o feta Klerksdorp, all those towns you name them. Forward. Yo, go re ke ipotsa ne ke ya kae, ke ikene ke ne kae eng, ke lo etsa eng go le go le difer. Yo, hayane. Hi, thank you for a great show.